sida wararku ay sheegayaan kufsiga saddexdan haweenka ayaa la sheegay inuu ka dhacay deegaanka Goobeyn ee tuulooyinka dhulbeereedka ee waqooyiga uga beegan magaalada Kismaayo haweenkan ayaa waxa ay sheegeen in kufsiga loo geystay midood oo kula hadashay warbaahinta magaalada Kismaayo ayaa sheegtay in dableyda koor intaas kufsiga u geysan ay qoryo ku qabteen
wallahi dib waa nagaare dib waa nagaare marka meel baan ugu la rabeenay guriga hortiisa xaafada gabar yar waa la jeetay ilaahay waa ka fakiyay nin guriga fadhiyay xabad waa lagu dhuftay gabadha allah ka badbaadiyay anagoo maamooyina guriga hortiisa ugu la rabeenay markay xabadda ninku ku dhacday waa la soo kala rooray saanan oo la soo laday istaagsta aanan la soo kala rooray waxaana la geystay meel magaalada ka baxsan marka wax noola reebta ilaahay uu leeyahay ma jiro dib iyo dhibaatay waxa ilaahay raali ka yahayna la marsiiyo
falkan dhibaateenta ay haweenka lagu la kacay ayaa waxa ka horeeyay dilka nin kamid ah beeraleyda deegaanka Goobeyn kaas oo ahaa ninkii loo socday ee hoygiisa la soo galay sidoo kale ehel ay ahaayeen mid kamid ah haweenka la kufsaday lama garanayo cidda ka dambeysa dilkan iyo kufsiga haweenkan haweenka la kufsaday ayaase waxa ay sheegeen in ragga kufsiga geystay ay ahaayeen ugu yaraan 5 qof
kulli aniga qofna xam ahaay gabadhan kale ila jirtay 5 qof ay sheegtay ilaa aniga way ila tira badnaa ilaa 10 way ila dhanaa ilaa gabadhan waxay sheegtay 5 qof adiga marka xabada lagu dhuftado oo gabadhan yar in la qabsado ay damceen oo ay ka fog xabada lagu rido ninka ku dhacday anaga irada nagu lahaasay guriga hortiisa nolo soo dhawana la kaxaysta may odaga ciduba ka tirsanay ba meeshu ba fadhiyeba guriga qof walaal oo noo soo wareegay oo gabadhan kale uu qabay maamada kale saaso marka dib u dhacay allah caafimaadkay kullay hadda ilaaha dibkay u sheegana dib waa iska jir ilaaha u sheega dibka
ma jirta cid sheegatay falkan gobod falka ama badal loo soo qabtay sidoo kale dadka deegaanka Goobeyn ee duleedka waqooyi ee magaalada Kismaayo ayaa iyaguna noo xaqiijiyay in ninka dilkan loo geystay ee tuuladaasi uu kamid ahaa dadka beeraleyda ee gobolka isla markaasina uusan kamid ahayn dhinacyada siyaasadda ee gobolka